maxkamad sare oo ku taala magaalada Nairobi ayaa laashay go'aan dawladda dalkani Kenya ku qaadatay in lagu tarxiilo Muguna Muguna oo ahaa lawyer caan ka ah dalkani Kenya kana tirsanaa xisbiga mucaaradka dalkani Kenya. Mr. Muguna Muguna ayaa loo tarxiilay dalka Canada oo wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya ay ku sheegtay in si sharci darri ah dalkani Kenya uu ku joogay. Mr. Enoch Chacha oo ah hakimka go'aankaasi soo saaray ayaa waxa uu sheegay in Mr. Muguna baasaboorkiisa ay la hareen laanta socdaalka qaran ee dalkani Kenya si sharci darri ay kula hareen imikana looga baahan yahay inay u dadajiyaan warqada uu ku soo safro dib ugu soo noqdo gudaha dalkani Kenya oo uu sheegay inuu yahay muwaadin Kenyan aysan haboonayn in tarxiil noocaas oo kale loo geysto. Go'aankaasi maxkamadda sare ee maanta gaartay ayaa waxa soo dhaweeyay qaar ka tirsan saraakiisha ugu sarsareysay xisbiga mucaaradka ee dalkani Kenya, James Orengo oo ahaa lawyerka u doodayay Mr. Muguna Muguna oo maxkamadda gudaha ka hadlay ayaa sheegay in dalkani Kenya wali maxkamaduhu ay yihiin kuwa ka sii shaqeynaya mar walba ay quustaan maxkamaduhu ay yihiin kuwa garab istaaya kuwa dulanka loo geystay. Mar walba oon quustaaganahay maxkamadaha ayaa go'aan noocan oo kale ah soo saaro, taasoo rajo naga gelinayso in dastuurka dalkani Kenya uu yahay mid weliba nool oo waxtar ah. Intay maxkamaduhu dhaqdhaqaaqayaan ee sharciguna uu yahay mid sarreeyo, weli rajo ayaa jiraysa in Kenyaanku ay ku noolaadaan dowlad dimuqraadi ah, xaq qof walbana uu leeyahay inuu hadlo. Maxkamaddu waxay soo saartay go'aamo waafi ah, dhammaan wixii aynu codsanayna waxay ahaayeen kuwa ay waafaqday, taas oo ku tusinaysa in annagu sharciga mar walba aynu raacino. Mana dhici doonta si walba oo ay ku diidi karaan in Muguna Muguna dib ugu soo noqdo dalka. Maxkamadda ayaa sidoo kale waxay hakad gelisay go'aan dawladdu ay ku xarimtay Nation Resistant Movement oo ahaa koox iska caabin ah oo ka dhex dhalatay xisbiga mucaaradka dalkani Kenya NASA, dawladduna u aqoonsatay inay yihiin dambiilayaal qaran dalkana laga xarimay. Go'aamadan isxiga ee maxkamadaha sare ee dalkani Kenya soo saarayaan ayaa inta badan ku way dhagaha ka fureysanayeen saraakiisha ugu sarsareysa amniga qaranka ee dalkani Kenya. La sheegay iyada dacwada Muguna Mugunane lugo fara badan ay ku yeelatay laamaha amniga qaran ee dalkani Kenya. Xaakim hore lagu magacaabo Justice Luke Kimaru ayaa sheegay in sharci darri ay ahayd tarxiil kala tarxiil ee Mr. Muguna Muguna, wuxuuna amray taliyaha ciidanka booliska ee dalkani Kenya Joseph Ponet ku amray inuu hor tiisa ka soo muuqdo kana jawaab hanaanka ay u tarxiileen Mr. Muguna Muguna oo ka tirsan xisbiga mucaaradka dalkani Kenya. Kenya wili kama aysan dhicin siyaasi ka biya diiday taliska dalka oo ay tarxiil noocan oo kale ku sameeyso. Tarxiilkan waxa uu noqonaya midkii ugu horeeyay oo dastuurka dalkani Kenya la sheegay inuu ka hor imaansan yahay. Muguna Muguna oo ku dhashay deegaanka Kisumu ayaa dawladdu ay ku dooday in laba sharci uu haystay uusan iswaafajinina hanaanka dhulka loo yaqaan dalkani Kenya ee ah inaa haysan karto laba sharci. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.